Sikie moyo wangu vilo na vetweta. Nikikupa mambo fan, unacheka. Kasa utika chumbani, unabweka.
So let me say it.
Wakini tabuzi ni chune, tena ringa kidogo. Wami ya miruzi wanune, ongeza mwembe mikogo. Wakini tabuzi ni chune, tena ringa kidogo. Wami ya miruzi wanune.
Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi. Akicheza na nimaliza, alinangata matamshi. Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi. Akicheza na nimaliza, alinangata matamshi.
Singida Dodoma, ma, 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 ma. Mtwara na Kigoma, ma, 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 ma. Singida Dodoma, ma, 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 ma. Mtwara na Kigoma, ma, ma.
Oh my God.